Genesis 37 verse 1. UJakobe wakha ezweni lokugogobala kukayise ezweni laseKhanani. Verse 2. Lokhu kuyindaba kaJakobe. UJosefa eseneminyaka eyishumi nesikhombisa walusa umhlambi kayise enabafowabo engumfana nje owayekuwa amadodana kaBhiliha nakuwa amadodana kaZilipha umkayise. UJosefa waletha kuyise imibiko emibi ngabo. Verse 3. Kepha u-Israyeli wathanda uJosefa kakhulu kunabantwana bakhe bonke, ngoba wayeyindodana yobuxhegu bakhe, wamenzela ingubo enemikhono emide. Verse 4. Abafowabo babona ukuthi uyise umthanda kunabafowabo bonke, khona bamzonda, bengenakukhuluma kuye ngokuthula. Verse 5. UJosefa waphupha iphupho, wabalandisa lona abafowabo, babelokhu bemzonda kakhulu. Verse 6. Wathi kubo, ake nizwe, leli phupho engiliphuphileyo. Verse 7. Bekani, besibapha izithungo ensimini, naso ke isithungo sami sivuka sima, nazo ke izithungo zenu zisiphahla, zisikhothamela isithungo sami. Verse 8. Base bethu kuyabafowabo, impela uyakuba inkosi yethu, usibuse na, bamzonda kakhulu kunakuqala ngenxa yamaphupho akhe namazwi akhe. Verse 9. Waphupha nelinye iphupho, wabalandisa lona abafowabo wathi, bekani, ngiphuphe nelinye iphupho, bekani ke ilanga nenyanga nezikanyezi eziyishumi nanye kwangikhothamela. Verse 10. Wabalandisa uyise nabafowabo, uyise wamsola wathi kuye, yiphupho lini lelo liphuphileyo na? Impela mina nonyoko nabafowenu siyakuza sikukhothamele emhlabathini na? Verse 11. Abafowabo baba nomhawu ngaye kepha uyise bawalonda lawa mazwi. Verse 12. Abafowabo baya kwalusa umhlambi kayise eShekemi. Verse 13. U-Israyeli wathi kuJosefa, abafowenu abawalusa umhlambi eShekemi na, woza ngiyakuthuma kubo, wathi kuye, ngilapha. Verse 14. Wayesethi kuye, hamba ke, ubone ukuthi basahlezi kahle yini abafowenu nomhlambi, uze ngibuyisele izwi. Wamthuka esuka esigodini saseHebron, waze wafika eShekemi. Verse 15. Umuntu othile wamfumana ezulazula endle, nomuntu wambuza wathi, ufunani na? Verse 16. Wathi, ngifuna abafowethu, ake ungitshele ukuthi baluselaphi. Verse 17. Wathi lowo muntu, basukile lapha ngokuba ngabezwa bethi, asiye eDothayini. UJosefa walandela abafowabo wabafumana eDothayini. Verse 18. Bambone sekude engakasondeli kubo, bamenzela ugobe lokumbulala. Verse 19. Bakhulumisana omunye nomunye bathi, bhekani, inyanga yamaphupho iyeza. Verse 20. Ngalokho zani siyibulale, siyiphonse komunye wemigodi bese sithi, isilwane esibi siyidlile, sibone ukuthi azakuba yini amaphupho ayo. Verse 21. URuben wakuzwa amophula esandleni sabo ngokuthi asingambulali. Verse 22. URuben wathi kubo, ningachithi igazi, mphonseni kulo mgodi osehlane, ningabeki isandla kuye ukuba amophula esandleni sabo ambuyisele kuyise. Verse 23. Kwathi uJosefa esefike kubafowabo, bamkhumula ingubo yakhe, leyo ngubo enemikhono emide ayegqokile. Verse 24. Bamthatha bamphonsa emgodini, umgodi wawungenalutho kungekho manzi kuwo. Verse 25. Bahlala phansi ukuba badle isinkwa, baphakamisa amehlo abo babona bheka, kwafika ihela baka-Ishmayeli vela kwaGileyadi linamakamela alo ethwele inhlaka lebhalisamu nemule likwewusela eGibhithe. Verse 26. Wayesethi uJuda kubafowabo, kuyakusizani uma simbulala mfowethu sifihle igazi lakhe na? Verse 27. Wozani sithengise ngaye kwabaka-Ishmayeli, isandla senu singabi phezu kwakhe ngokuba ungumfowethu uyinyama yethu. Abafowabo bamlalela. Verse 28. Kwase kudlula abathengi bakaMidiyane, bamdonsa uJosefa bamkhuphula emgodini. Bathengisa ngoJosefa kwabaka-Ishmayeli ngezinhlamvu ezingamashumi amabili zesiliva. Labo ke bamusa uJosefa eGibhithe. Verse 29. URubeni wabuyela emgodini. Bheka uJosefa wayengasekho emgodini, waklebhula izingubo zakhe. Verse 30. Wayesebuyela kubafowabo ethi, akasekho umntwana, mina-ke ngizakushonaphi na? Verse 31. Basebethatha ingubo kaJosefa, bahlaba impongo, bagculisa ingubo egazini. Verse 32. Bathumela leyo ngubo enemikhono emide, bayisa kuyise bathi, siyitholile lena, ake ubone, uma le ngubo ingeyendodana yakho yini, noma akusiyo na? Verse 33. Wayibona wathi, yiyo ingubo yendodana yami, isilwane sibi simdlile. Yebo, Joseph udatshuliwe nokudatshulwa. Verse 34. UJakobo wayeseklebhula izingubo zakhe, wafaka indwangu yamasaka okhalweni lwakhe, walilela indodana yakhe izinsuku eziningi. Verse 35. Onke amadodana akhe nawo onke amadodakazi akhe asuka kuyomduduza, kepha wala ukududuza wathi, ngiyakwehla ngiye endodaneni yami endaweni yabafileyo ngilila. Uyise wamlilela-ke. Verse 36. AbakaMidiyani bathengisa ngaye eGibhithe kuPotifari inceku kaFaro, induna yabalindi bakhe.